Nshuti bakundwa, tubibutse ko turi gusoma igitabo ibyakozwe n'intumwa. Tugeze ku gice cyacu cya 13, iminsi yo kwitegura. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa, igice cya 9, umurongo wa 19 kugeza kwa 30. Pawulo amaze kubatizwa yarariye, maze amara iminsi n'abigishwa b'i Damasiko, ahera akabwiriza ibya Kristo mu masinagogi, avuga ko Yesu ari umwana w'Imana. Yavuze ashize amanga ko Yesu w'i Nazareti ari we Mesiya wari warategerejwe igihe kirekire, ko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa 3. Nyuma yaho abonekera 12 n'abandi. Pawulo yongeyeho ati, nuko nyuma yabo bose nanjye arambonekera kandi meze nk'uwavutse atagejeje igihe. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 3 wa 4 n'uwa 8. Ibyo yababwiye bivuye mu buhanuzi byarumvikanaga, kandi umuhati yari afite wagaragaye ko ushyigikiwe n'imbaraga y'Imana, ku buryo Abayahudi bumiwe badashobora kugira icyo bamusubiza. Amakuru yo guhinduka kwa Pawulo yatunguye Abayahudi cyane. Wari yarafashe urugendo yerekeje i Damasi, ahawe ubutware n'inshingano n'abatambyi bakuru kugira ngo afate kandi atoteze abizera, noneho niwe wabwirizaga ubutumwa bwiza bw'Umukiza wabambwe akazuka. Pawulo yanakomezaga amaboko y'abigishwa yari yaratentebutse kandi agakomeza gutuma abantu benshi bakira ukuri yari yarigeze kurwanya cyane. Pawulo yari asanzwe azwi ko ari umurwanashyaka w'idini ya Kiyahudi kandi akaba umuntu udacogora gutoteza abayoboke ba Yesu. Umurava we, kwigenga kwe, kudacika intege kwe, impano ze n'imyigire ye byari kumushoboza gukora umurimo uwo ari wo wose. Yari azi kwisobanura mu buryo bwumvikana bitangaje, ku buryo abo yavuganaga nabo batashoboraga kumuvuguruza. Noneho rero Abayahudi babonye uwo musore wari ufite isezerano ridasanzwe yifatanyije n'abo yahoze atoteza kandi anabwiriza mu izina rya Yesu ashize amanga. Umujenerali uguye ku rugamba aba ari igihombo ku ngabo yayoboraga, ariko urupfu rwe nta zindi mbaraga ruha abanzi. Nyamara igihe umuntu ukomeye asanze ingabo yarwanyaga, ntabwo abo bari kumwe bahomba icyo yabakoreraga gusa, ahubwo abasanze nabo baba bungutse cyane. Igihe Sawuli w'i Taruso yari yerekeje i Damasi, byari byoroshye ko umwami Imana mutsinda muri iyo nzira, maze uruhande rwatotezaga rugatakaza imbaraga nyinshi. Nyamara Imana mu mbabazi zayo ntiyamurokoye urupfu gusa, ahubwo yaranamuhinduye, maze ivana uwo muntu w'icyamamare mu ruhande rw'umwami ajya mu ruhande rwa Kristo. Pawulo wari uzi kwisobanura no kuvuga adashishira, Pawulo wari ufite imigambi ihamye, akagira n'ubutwari butajegajega, yari afite ibyangombwa nyabyo byari bikenewe mu itorero rya mbere. Igihe Pawulo yabwirizaga ibya Kristo i Damasiko, abamwumvise bose baratangaye baravuga bati, uyu si we warimburiraga i Yerusalemu abambaza iryo zina, kandi cyamuzanye nino si ukugira ngo ababohe abashyire abatambyi bakuru? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 21. Pawulo yababwiye ko guhindura ukwizera kwe bitatewe n'ubwaka, ko ahubwo byavuye ku byo yeretswe bitangaje. Mu kwigisha ubutumwa bwiza kwe, yasobanuye neza ubuhanuzi bwerekeye ku kuza mu isi kwa mbere kwa Yesu. Yerekanye neza ko ubu buhanuzi bwasohoreye kuri Yesu w'i Nazareti. Ukwizera kwe kwari gushingiye ku magambo y'ukuri y'ubuhanuzi. Ubwo Pawulo yakomezaga kubwira abari bamuteze amatwi bumiwe ko bakwiriye kwihana no guhindukirira Imana bagakora imirimo ikwiriye abihannye, yongewe imbaraga maze yemeza Abayahudi bari batuye i Damasiko ko uwo Yesu ari we Kristo. Nyamara abenshi muri bo binangiye imitima banga kwemera ubutumwa bwe. Mu kanya gato, ugutangarira uguhinduka kwe byahindutse urwango rukaze nk'urwo bagaragarije Yesu. Kurwanya Pawulo byarakaze cyane, ku buryo atemerewe gukomeza umurimo yakoreraga i Damasiko. Intumwa ivuye mu ijuru yamutegetse kuba avuye aho igihe gito akajya muri Arabiya, aho yabaye aturije. Ari wenyine mu butayu bwa Arabiya, Pawulo yahagiriye igihe gihagije cyo kwiga no kwihererana n'Imana mu mutuzo. Yatekereje ku byaranze imibereho ye ya kera yitonze, maze arihana rwose. Yashatse Imana n'umutima we wose ntiyatuza, kugeza amenye neza ko kwihana kwe kwemewe kandi ko icyaha cye cyababariwe. Yifuzaga cyane kugira icyizere ko Yesu azabana nawe mu murimo yari agiye gukora. Yakuye mu mutima we ibyari bimurimo n'imigenzo yari yaratwaye imibereho ye, maze ahabwa ubwenge buvuye ku isoko y'ukuri. Yasabanye na Yesu maze amushikamisha mu kwizera kandi amusukaho ubwenge n'ubuntu bihebuje. Igihe intekerezo z'umuntu zisabanye n'Imana, umuntu ugira iherezo agasabana n'Uhoraho, umubiri, ibitekerezo n'ubugingo bigira impinduka zitagereranywa. Muri uko gusabana n'Imana niho tubonera uburere buhanitse. Ubu ni uburyo Imana yihariye ikoresha kugira ngo ikuze ibitekerezo by'umuntu, noneho yuzuze nayo. Ubu ni bwo butumwa Imana ibwira abantu. Yobu igice cya 22 umurongo wa 21. Inshingano ikomeye Pawulo yahawe igihe yavuganaga na Ananiya yakomeje kumubera umutwaro utsika umutima we. Ubwo Pawulo yumvaga amagambo ya Ananiya wamubwiye ati, Sawuli mwene Data humuka, bwari ubwa mbere Pawulo yitegereza mu maso h'uwo muntu w'umukiranutsi. Ananiya ayobowe na Mwuka Muziranenge yabwiye Sawuli ati, Imana ya basogokuruza yagutoranirije kera kumenya ibyo ishaka no kubona wa mukiranutsi no kumva ijwi riva mu kanwa ke, kuko uzaba umugabo we wo guhamiriza abantu bose ibyo wabonye n'ibyo wumvise. None ikigutinza ni iki? Haguruka ubatizwe, wiyuhagire ibyaha byawe wambaje izina rye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 22 umurongo wa 13 kugeza ku wa 16. Aya magambo yari ahuye nayo Yesu ubwe yavuze igihe yafatiraga Sawuli mu nzira ijya Damasiko. Yesu yari yaravuze ati, ariko byuko uhagarare, igituma nkubonekeye ni ukugira ngo nkugire umugaragu wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye kuri jye kimwe n'ibyo nzakwereka. Nzagutabara ngukize Abayahudi n'abanyamahanga ngutumyeho. Ngutumye kubahumura amaso kugira ngo bahindure bave mu mwijima bagere mu mucyo, bave mu bushobozi bwa Satani bagarukira Imana, kugira ngo nibanyemera bababarirwe ibyaha kandi bahabwe ku munani wagenewe abantu Imana yagize intore zayo. Byakozwe n'intumwa igice cya 26 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18. Mu gihe yatekerezaga kuri ibi mu mutima we, Pawulo yarushijeho gusobanukirwa neza umuhamagaro we wo kuba intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yashatse. Umuhamagaro we ntiwari waraturutse ku bantu cyangwa umuntu, ahubwo waturutse kuri Yesu Kristo n'Imana Data wa twese. Abagalatiya igice cya 1 umurongo wa 1. Umurimo ukomeye wari imbere ye watumye yiga ibyanditswe byera bishishikariye kugira ngo ashobore kubwiriza ubutumwa bwiza atavugisha ubwenge bw'amagambo, kugira ngo umusaraba wa Kristo udahinduka ubusa, ahubwo byari bigaragaza umwuka n'imbaraga, kugira ngo kwizera kw'abamwumva bose kudashingira ku bwenge bw'abantu ahubwo ku mbaraga z'Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 1 umurongo wa 17 n'igice cya 2 umurongo wa 4 n'uwa 5. Uko Pawulo yashakishaga mu byanditswe, yabonye ko uko ibihe byagiye bisimburana, ntabwo ari ubwenge bw'abantu bahamagawe ari benshi, si abakomeye n'imfura nyinshi, ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 1 umurongo wa 26 kugeza ku wa 29. Yitegereje ubwenge bw'isi mu mucyo w'umusaraba, Pawulo yagambiriye kutagira ikindi abamenyesha keretse Yesu Kristo ari we Yesu Kristo wabambwe. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 2. Mu bihe bye bya nyuma by'ivugabutumwa, nta na rimwe Pawulo yigeze yirengagiza isoko y'ubwenge bwe n'imbaraga ze. Nyuma y'imyaka myinshi, dore uko yavuze: erega ku bwanjye kubaho ni Kristo. Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 21. Yongeye kuvuga ati, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, nibwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase, kugira ngo ndonke Kristo kandi mboneke ko ndi muri we, nafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Pawulo avuye muri Arabiya yasubiye i Damasiko yigisha ashize amanga mu izina rya Yesu. Abayahudi bananiwe guhangana n'ubwenge yavugishaga, maze bajya inama yo kumwica. Amarembo y'umudugudu yari arinzwe bikomeye ku manywa na nijoro kugira ngo atabacika. Izi ngorane zatumye abigishwa bashaka Imana babikuye ku mutima, maze amaherezo ijoro rimwe baramujyana, bamucisha mu nkike z'amabuye, bamumanurira mu gitebo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 25. Amaze kuva i Damasiko acitse, Pawulo yagiye i Yerusalemu. Icyo gihe yari amaze imyaka 3 ahindutse. Umugambi ukomeye watumye akora uru rugendo nk'uko nyuma yaho yabyivugiye, nuko yashakaga gusura Kefa Petero. Ageze mu mudugudu aho yari azwi imbere nka Sawuli watotezaga, yagerageje kwifatanya n'abigishwa, ariko bose baramutinya, ntibemera ko ari umwigishwa. Byakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 26. Byakomereye abizera kwemera ko umufarisayo wari uzi ko nta yindi dini ifite ukuri nk'iye, kandi wari warakoze ibishoboka ngo arimbure itorero ashobora guhinduka umuyoboke nyakuri wa Yesu. Maze Barinaba baramujyana amushyira intumwa azisobanurira uko yabonye umwami Yesu mu nzira, kandi uko yavuganye nawe n'uko yavuze ashize amanga mu izina rya Yesu i Damasiko. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 27. Abigishwa bamaze kumva ibi, bamwakiriye nka mugenzi wabo. Nyuma y'igihe gito baje kubona ibihamya byinshi by'uko ari umukristo nyakuri. Uwari ugiye kuzatumwa ku banyamahanga noneho yari mu mujyi aho benshi mu bari barigeze gufatanya nawe babaga, kandi yifuzaga gusobanurira neza aba bayobozi b'Abayahudi ibyerekeranye n'ubuhanuzi bwerekeye Mesiya bwari bwarasohojwe no kuza kwa mbere k'Umukiza. Pawulo yabonye ko abo bigisha b'Abisirayeli yari yaramenyenye nabo mbere bari bafite ukuri kandi ari inyangamugayo nk'uko nawe yari kera. Uko Pawulo yatekerezaga bagenzi be b'Abayahudi yasanze yarabibeshyeho, yizeraga ko nabo bazahinduka vuba, ariko siko byaje kugenda, bituma yumva acitse intege. Nubwo yabwirije mu izina ry'umwami Yesu ashize amanga akaganira n'Abayahudi bavuga Ikigereki ajya impaka nabo, abari bahagarariye idini y'Abayahudi banze kwizera, ahubwo bigize ubwo bashatse kumwica. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 26 kugeza kuwa 29. Ibyo byatumye umutima we wuzura agahinda. Aba yaratanze n'ubugingo bwe iyo ibyo biza kuba byatuma ageza bamwe kukwakira ukuri. Yari afite ikimwaro atekereza uruhare yagize mu rupfu rwa Stefano. Ababajwe no gusibanganya ibinyoma bari barashinje Stefano, yashyigikiye ukuri Stefano yari yarazize. Ababajwe n'abanze kwizera, Pawulo yari mu rusengero asenga nk'uko nyuma yabihamije, yabaye nk'urota, maze intumwa ivuye mu ijuru iramubonekera iramubwira iti: "Ihuta uve i Yerusalemu vuba, kuko batazemera ibyo mpamya." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 22 umurongo wa 18. Pawulo yifuzaga kuguma i Yerusalemu kugira ngo ahangane n'abamurwanyaga. Kuri we guhunga i Yerusalemu byari kugaragara nk'ubugwari. Byari kuba ari ubugwari niba kuhaguma byari gutuma ashobora kwemeza ukuri k'ubutumwa bwiza bamwe mu Bayahudi binangiye, ndetse nubwo byari gutwara ubuzima bwe. Bityo yarasubije ati: "Mwami, nabo ubwabo bazi yuko nashyiraga bakwizeye mu nzu y'imbohe nk'abakubitira mu masinagogi yose. Kandi ubwo bavushaga amaraso ya Stefano wahamyaga ibyawe, nanjye nari impari mbyishimiye ndinda imyenda y'abamwicaga." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 22 umurongo wa 19 n'uwa 20. Nyamara ntibyari bihuje n'ubushake bw'Imana ko umugaragu wayo ashyirira ubuzima bwe mu kaga ubusa, bityo intumwa ivuye mu ijuru iramusubiza iti: "Genda, kuko nzagutuma kure mu banyamahanga." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 22 umurongo wa 21. Bamaze kumenya iby'iri yerekwa, abizera bihutiye gucikisha Pawulo ava i Yerusalemu mu ibanga batinya ko yakwicwa. Bamujyana i Kayisariya, bamwohereza i Taruso. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9:30. Kugenda kwa Pawulo byahagaritse gato imvururu z'Abayahudi, ku buryo itorero ryagize agahenge igihe gito. Muri ako gahenge, umubare w'abizera wiyongereyeho abantu benshi.